Na mimi kama mtu wake wa mkono, aliniambia nikifika hapa, niwaambie ile mipango ambayo serikali imeweka kuhakikisha ya kwamba nyinyi wananchi wa Garissa mnapata afya. Hivi karibuni, kuanzia mwezi wa saba, tunaenda ku roll out program ambayo kila mwananchi wa Kenya atakuwa enrolled kwa NHIF. Na kupitia kwa hiyo program, ukienda hospitali utapata matibabu bila kutoa pesa yoyote kutoka kwa mfuko yako. Tumepiga hesabu, tumetengeneza essential package na tunajua ni nini ambayo tunastahili kufanya ili kila mwananchi apate afya. Kwa hivyo ni miezi michache tu, kisha kila mwananchi atapata afya. Na mwisho, governor, mine is to ask you that we work together. This healthcare is devout. You know very well your roles. I understand my roles. And mine is to request of you as a younger sister, tufanye kazi na watu wa Garissa County waweze kufaidika kutoka kwa serikali hii ya Kenya Kwanza, ambayo ni serikali inadhamini watu wa chini, yani bottom